kayivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaru kaburaga umwiharikwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi byizwaho na Venuste Nshimiyimana. Turahera ku nkuru ya Michel Muhawenimana wambitse umukecuru Aurelia Kanziga ikamba ry'ishimwe nyuma y'imyaka 30. Uwo mukecuru atoraguye Muhawenimana mu mashyamba ya Kongo akamurera akamukuza atazi aho ababyeyi bibaherereye. Binyuze mu kiganiro agasaro kaburaga umwana yabonye umuryango we, imiryango yombi irahura umuhango wabereye mu mujyi wa Kigali. Eric Bagira Ubusa arawukurikirana.
Bagira nk'abashagaye umugeni kandi bambaye nk'abageni mu ndirimbo Hamashyi n'Impundu. Uko ni ku muryango wa Evariste Habimana wakiriye umwana wabo Michel Muhawenimana wari umaze imyaka 30 baraburanye. Bahuzwe n'ikiganiro agasaru kaburaga gitambuka kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Muhawenimana siyo mazina ababyeyi be bari baramwise mbere ya Jenoside. Yitwaga Tuyisenge bamuhimba Kazehe. Mu 1994 umukecuru Aurelia Kanziga yatoraguye Tuyisenge mu mashyamba ya Kongo yaburanye n'ababyeyi be, niko kumwita Muhawenimana. Mu muhango wo kumushyikiriza ababyeyi be yari amashimwe kuri Kanziga wari umumaranye imyaka 30 ataza ababyeyi ba Muhawenimana.
Ibyo wakoze mu by'ukuri turagushimira tubikuye ku mutima, kandi ababyeyi wafashije kurera mu by'ukuri bazirikana igikorwa wakoze. Ntabwo umuntu yabona icyo kugushimira, kandi icyo yabona yakoze, icyo wakoze mu mwanya wabo ni wowe ukizi. Umwana w'imyaka 3 kugufata ukamukora igikorwa nk'iki ngiki akaba ari umugabo utereba aha ngaha mu by'ukuri ababyeyi warakoze cyane. Tugiye gushimira tubikuye ku mutima.
Wabereye mu kagari ka Rugando ku Kimihurura mu karere ka Gasabo i Kigali, ari naho ababyara Muhawenimana batuye. Madamu Mediatrice Mukankusi ni nyina wa Muhawenimana wari yarataye icyizere cyo kuzabona umwana we. Avuga ko mu bihe bitandukanye yasaga n'uwataye umutwe kubera kubura amaraso amukomokaho, acyumva ko muhungu wageze mu rugo byabanje kumugora bishyira ibwonko.
Igitangazo gikomeye kidasanzwe ku itariki 9 z'ukwezi kwa 11 kuko nk'uko nari narabwiye Yehova yaramuzanye amugeza mu rugo ntagiye kumushaka. Papa we yaramumagaye ndi ku kazi arambwira ati wa mwana yaje. Namubwiye ati siko nasize wubaka ibintangiye uvuye kunywa agaki gatumye utangiye kumbeshya koko.
Guhuza Muhawenimana n'umuryango byaranzwe no gusabana ku mpande zombi, bakata umugati nk'ikimenyetso cy'isabukuru runaka. Ubundi impano zirisukiranya ku mukecuru Kanziga watoraguye Muhawenimana mu mashyamba ya Kongo. Impano isumba izindi muri uyu muhango, Muhawenimana yambitse Kanziga ikamba ry'ishimwe ririho amagambo agira ati warakoze mubyeyi. Kuki Muhawenimana yabitekereje atyo?
Uma yankore ibintu bikomeye nanjye nabasha kukuvuga usibyerurema wenyine niwe ubizi, kuko njyewe nanjye ubwanjye kuko yankore ibintu andinda kuba ndi mu muhanda ndara mu biraro kugeza na mezi zitaha. Icyo kintu cyanshimishije cyane gikomeye.
Kanziga atoraguye uyu Muhawenimana afite imyaka 5 y'amavuko aramurira kugeza ku myaka 32. Nicyo cyamuteye iryo shaka.
Nimbo kuva kera ntabwo ngira urwango ku mutima wanjye. Mfite umwana wese ari umwana ni kimwe n'undi. Abana bankunze kera ndi umwana nanjye ndabakunda.
Uyu munsi rero yakwambitse ikamba umubyeyi wakoze
rwose neza. Ishimwe wa mubyeyi
uriyumva ute?
Neza cyane. Umwana arakabura umushimisha.
Mukankusi ubyara Muhawenimana igihe umuryango we wahungaga yasigaye mu bitaro kuko bari baramurashe. umunsi nkuyu yahuye n'umuhungu we ntusanzwe.
Umunsi nkuyu ni umunsi w'ibyishimo bikomeye kuba ndi kumwe n'inshuti n'abavandimwe n'umuryango. Ndimo kwifatanya na mubyishimo byo kwakira umwana wanjye imyaka 30 tuburanye. Kundi ni ibyishimo bikomeye.
Ariko se Kanziga watoraguye umwana akamumarana iyo myaka yamufataga ati
umwana kambwira ubise nya Habimana nese ba Habimana ni benshi namenye ari uwahe nese ni mutarahunga mwari umwana kambwira tusinzi komini yanyu mwarimo ni iyihe umwana kambwira tusinzi abaturage bakambwira ngo ninjye kumuna ndi ni bucura Imana yampaye icyo nzarya azaricyo nimburara nawe azaburara nimbirirwa nawe azabirirwa ariko byinyikuraho ubujura bwanjye Imana impaye.
Madamu Hasheli Nyiraneza w'imyaka 37 y'amavuko yari kumwe na muhawe n'Imana wari uzwi nka Kazehe mu gihe yaburiraga mu mashyamba ya Kongo. Suba byari icyo gihe yari yagiye gushaka amaramuko intambara igadahari ari nako kuburana. Nawe avuga ko akimara kumenya ko musaza we yabonetse ibyishimo byari byose kandi ko hari utumenyetso bashingiyeho twatumye hatabaho kumwitiranya n'undi wese.
Navuye mu kazi niruka nitanza kumureba nyimukubita amaso neza uko nari muzi ntakinahinduseho kubera ko nyine n'ubusanzwe asa na papa kuko ni umuhungu wirabura twese turi inzobe nge na muzungu ariko uranako yirabura asa na papa. Tukimubona twese tuyutiye kumenya icyo kimenyetso se mama yavuze kirahari kikibibi ku kirenge kuko turebye gusanga ikibibi kirimo. Arambuna tinzajiwe ati ngwe ndumbwira ahantu wanaye nuko ndamuhobera neza rwose numva ndishimye ndavuga indi musaza wacu arabonetse mbese nako byaratureba.
Muhawe n'Imana kugeza ubu nyuma yo kubona umuryango avukamo yarabusanze barabana kandi uko byumvikana arasa n'ufite ababyeyi babiri b'abamama.
Urumva ni ibintu bishimishije cyane ntabwo navuga ngo mbonye umuryango ntereranye wawe ndi nakuriyemo ubwo twaguye umuryango biranshimishije cyane n'ukuvuga ngo nzajya njyaho nshaka bose baracyabara ababyeyi banjye ntabwo nabatererana.
Icyafatwa nk'igitangaza umuryango wa muhawe n'Imana utuye mu kagari ka Rugando ku Kimihurura naho umuryango wa mutoraguye ukamurera mu myaka 30 uwa mu kagari ka Bweramvura mu murenge wa Jabana. Imiryango yombi niyo muri Gasabo mu mujyi wa Kigali. Kuri Evariste Habimana w'imyaka 60 y'amavuko se wa muhawe n'Imana ati
ubwo ngo urwanire utwa ariko ni runini yabangu igihugu ni gito ngo nakato ariko ni hanini urumva imyaka 33 abijabana nanjye mba kandi ngembera buri munsi nawe yarazakagera hano ariko nambone nanjye simubone n'amayobera mbese ni iby'Imana yonyine.
Kuri Habimana impano bahaye umukecuru Kanziga sibyo herezo nk'ikimenyetso cy'amashimwe
by'umwihariko umubyeyi ngomba kuzamureba nshakafite n'abavandimwe bakamperekeza kugenda nkajya kumushimira by'umwihariko ntabwo birangiriye aho reko ntacyo nabona muha ariko mushobozi mfite nanjye nzagenda mwereke nanjye nabona mushinga urabona kubera umwana ibyaka ingana gutya ukarinda kuri aho umuntu aba yarakoze cyane.
Uko bagendaga bahana impano basubiramo iby'urugendo rw'ubuzima bwa muhawe n'Imana ni nako hakundaga kuzamuka batari bake bagaragaza amarangamutima bagaturika bakarira. Kuri Mukankusu ubyara muhawe n'Imana na mashimwe adasanzwe kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Abanyamakuru Ijwi rya Amerika ndabashimira kandi natera umuntu wese uzi ko yabafite ikibazo wenda cyo kuba yaraboranye n'uwo rwose ko yabagana n'ababyeyi beza n'abantu bafite umutima wo kwitanga ni ukuri rwose ubishoboye abagane bazamufasha niba bikenera nanjye bazanshaka imbere ku buryo nakoresheje kugira ngo mbigereho ntabwo nigeze ndambira. Ndabasabye rero abafite icyo kibazo nk'icyanjye rwose be gucika intege uwo tutashyinguye ngo tumurenze yitaka birashoboka ko twamubona. Ubwo rero Ijwi rya Amerika rwose ndabashimira mukomerezaho uwo murava ni ukuri bisigaye Imana yo izabihembera.
Inshuti bakunze Ijwi rya Amerika cyane cyane mwe mukunda ikiganiro Gasaro ka Buraga n'izindi gahunda zacu ku Ijwi rya Amerika mutarabona banyu nimukomeze mutugane tubafashe nk'uko ariyo ntego y'ikiganiro cyacu kandi cyanyu. Ehe bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Gasaro ka Buraga kabonetse.
turakira Emmanuel Rusagara utuye mu mujyi wa Houston muri leta ya Texas muri leta zunze ubumwe za Amerika arashakisha umuryango wa Damian Ntaganira na Emerita Mukarubayiza bari batuye igitarama muri 94 kuva icyo gihe nta makuru yabo bona abana babo mutima kwe Valence Valentina Mariza na Bosco Makaka bigeze bamenya
kuko ngiye ni igihe cya genocide baburanye mu gihe cya genocide so kuva icyo gihe cyose intambara iba ntawuzi aho baherereye ntawo ngiye kumva aho bari tuzi niba baritabye Imana cyangwa se bakiriho turashaka kumenya agakuru kabo muri make tumenye agashesho kabo
none muri 94 uwo muryango ku ruhande rwa mama wawe bari batuye hehe
bari mu ahitwa gitarama niho bari batuye
amazina yabo urayazi
amazina ni Damian Ntaganira ariwe nyine mupapa w'umuryango hanyuma mama w'abana akitwa Emerita Mukarubayiza so abana ni mutima kwe Valence hakaba Valentina Mariza na Bosco Makaka
bari batuye muri komini yo muri Gitarama waba ubizi
aho ngaho ntabwo na ndashidikanya ntabwo na nzi neza ko narimbwiyeho nanjye twihuta nyine ariko ni muri Gitarama aho ngaho rwose niba ari umugina
mama wawe yitwaga nde
mama yitwa Yurita Mukarusanga
we ariho
we ariho
ariko nta gakuru kabene wabo bakomokaga ku mugina muri Gitarama nta gakuru kabo afite kuba muri 94
yego se barabuze ntago bazaho ntago bazi ko byagenze muri make
none se muri 94 mama wawe yari mu Rwanda cyangwa yari mu Rwanda
yari Bugande
hanyuma nyuma ya 94 agarutse mu Rwanda arashakisha araheba
mwana cye yigeba bahungaga muri 59 bwo muryango wasigaye mu Rwanda so njibugane nyine twavuke twebwe noneho duhungutse urumva nyine ko ntabwo barabashashe barabura niyo mpamvu twiyambaze kugira ngo mudufashe
ugize neza kuza ku ijwi ry'Amerika ni radio yumvikanira mu mpande zose z'isi nange no kuvuga mu mpande zose z'u Rwanda kuko abantu batwumva kandi ikiganiro agasaro kaburaga barakimenyereye ko ari ikiganiro gihuza abantu urumva rero abantu batwumvira mu karere ka Muhanga aho niho muri Gitarama ya kera hari komini ya Mugina turashaka abantu babyeyi ba Mukansanga wari warahungiye muri Uganda ariko bashobora kuba bakiriho cyangwa se abandi batakiriho cyangwa se batari mu Rwanda turifuza kongera kumenya aho baherereye ndi kumwe na Emmanuel Rusagara ufasha umubyeyi we kubashaka ongera unyibutse amazina abiri gusa sokuru sogokuru na nyogokuru bitwa nde ababyara mama wawe
ni Makaka umukecuru ni Veterinarita ndumva umuntu abuze Makaka wenda babyibuka vuba cyangwa se babishakisha vuba vuba wumvikana cyane
muzee Makaka wari utuye Imugina abanyibutsa abandi bantu bava indi mwe na mwawe Mukarusanga bakuru be barumuna be cyangwa se basaza be
hari uwitwa Alex hari uwitwa Dewo hari David akaba na Dominic abo bose ni akaba n'undi witabye Imana yitaga Noelina abo ni abahungu cyangwa se abakobwa ba
Makaka
ba Muzehe Makaka Muzehe Makaka
niba mbyumva neza harashakishwa Damian Ntaganira na Emerita
umuryango
Mukarubayiza bari batuye kumugina.
Yego.
Uyu musaza Makaka nawe yaratuye kumugina
mbere yuko bahunga.
Hanyuma igihe cyo guhunguka kibaye yagarutse mu Rwanda.
Yagarutse mu Rwanda.
Ntabwo asubiye gutura kumugina, yatuye ahandi mu Rwanda.
Oya, yatuye ahandi muri Kayonza niho yaruhukiye, niho yitaba Imana.
Gukomera. None abandi bana be, ari Alex, ari Deo, ari David, ari na Dominique, nabo bari mu Rwanda?
Iyo bari mu Rwanda, nabo bari Kayonza hari.
Ni ukuvuga yuko ubura ni Danani Ntaganira wari warasigaye mu Rwanda, abandi bahungiraga muri Uganda.
Yego, yego.
Hamwe n'umugore we Emerita Mukarubayiza.
Yes, yego.
None se nabo bari batuye kumugina?
Nabo bari batuye kumugina.
Ahangaha rero niho dusaba umuntu wese wabumva ijwi ry'Amerika muri kano kanya kuri FM 104.3 mu Rwanda, aho ngaho mu karere ka Muhanga, wamenya Ntaganira Damiani Emerita Mukarubayiza yaduha makuru. Emmanuel Rusagara hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga abashakisha niba bakumva muri kano kanya, niki wumva ushaka kubabwira?
Ni umuryango wacu ukenewe, kandi ukenewe ko wahuzwa n'abandi bose nkuko bakenewe. Urumva ko uruwawe ntabwo ari ikintu cyoroshye. Tumenye irengero ryabo cyangwa se aho batuye, aho bari, byaba ingirakamaro.
Emmanuel Rusagara, rero ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Ndagushimira kuba wizera ijwi ry'Amerika. Nkwifurije amahoro y'Imana.
Urakoze cyane namwe.
Agasaro Kaburaga.
Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika, ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko wa Murisanga witwa Yesu Arakiza Jeannette arashakisha papa we, avuga ko aba muri Zambia Muhigira Yosefu. Yesu Arakiza Jeannette atuye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Gahanga, akagari ka Murinja, umudugudu wa Kigasa.
Yewe ntabwo muzi kubera ko yagiye ndi umwana mutoya.
Yego.
Gusa barahunze nyine muri genocide, we na mama bajya muri Congo. Noneho bageze muri Congo, inkambi babagamo bayiteyemo igisasu, we yagiye ku isoko.
Yego.
Noneho mama ahita azinga ibintu arahunga, ahita ava muri iyo nkambi, undi we yagiye ku isoko baburana gutyo.
Hanyuma mama wawe agaruka mu Rwanda.
Mama rero yagarutse mu Rwanda, yahungutse nk'abandi bose uko bari barahunze, bagiye bacyura Abanyarwanda, na warasaha undi we ntiyagaruka.
Papa wawe Muhigira Yosefu mbere ya 1994 yaratuye he? Mwari mutuye he?
Mu murenge wa Kanyinya, n'ubundi ni Kanyinya, hahoze hitwa Ishorongi, cyahoze ari Ishorongi, n'ubundi ni Ishorongi, ubu habaye Rurindo, ariko umurenge wo ni uwa Kanyinya.
Umurenge wa Kanyinya. Muri 1994 mbere yuko papa wawe ahunga, yakoraga iki?
Yari umuhinzi, bakundaga no kumwita Murokore.
Nyuma se hari abantu baba barahungutse bandi baturutse muri Kongo uretse mama wawe, baba baragiye babaha amakuru bababwira aho papa wawe yahunzagana?
Oya, ntabo. Ahubwo hari igihe niba ari hashiseri, hari imiryango yagiye ijya kumushakisha. Noneho bakaza mu rugo, bakazana n'ibipapuro, baza gusenya umujyi wa Kigali. Kera njye nari ndi umwana, najyaga mbona bazana ibyo bipapuro. Noneho basenya icyitwa iposita. Najyaga numva mama avuga ngo ni ku iposita, akajyayo ngo agiye ku iposita bakohereza ibintu by'amafoto. Nibwitege nabwo bavuze ko ari muri Zambia. Noneho mama yoberwa ahantu iposita yimukiye, kubera no kutajijuka no kutagira undi muntu bimufashamo, birangirira aho ngaho. Nta wundi wongeye kongera kubikurikirana.
yego ariko amakuru yuko ashobora kuba ari muri Zambia muyafite kuva kera
na ya kera nje ndumwana kera batarasenye muji wa Kigali
none se nkubaze Yesu arakiza iri zina rya Yesu arakiza ni papa wawe wari kwise
niwe wari inyisa
ku buryo ubungubu niba ari kuri radio yumva Gasaro Kaburaga nakumva arakumenya
yamenya gusa yansize ndi umwana mfite imyaka ibiri ariko yamenya
yakumenya none mubwire ikintu kikuri ku mutima gusize ukiri mutoya ariko uramwibuka uramukunda ni nacyo kikuzanye hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga papa wawe niba kumva muri kano kanya niki wumva ushaka kumubwira
ikintu namubwira na namusaba ni ukutumenyesha ko yaba hari koko atari amakuru y'ibihuha kandi na mama arahari aracyamutegereje n'umuryango uramutegereje na nyogokuru na wamba ufite amatsiko yo kumenya ko ari hose cyangwa atakiriho umuryango uramukunda kandi uramutegereje
ngaho rero ugira amahoro y'Imana
murakoze hari n'undi muntu muzi wabyumva yamumenyesha
birumvikana
saba umugisha
nawe
shaka Gasaro Kaburaga muzakabona rero shaka Gasaro Kaburaga muzakabona wicikintege shaka Gasaro Kaburaga muzakabona shaka Gasaro Kaburaga
Masengesho Jeannette atuye mu karere ka Kirehe umurenge wa Mahama akagari ka Saruhembe mudugudu wa Nyamiyumbu arashakisha uwitwa Nigena Hiramu amubereye nyirasenge yatandukanye n'ababyeyi be bari muri Kongo
yewe ukuntu nari nanye n'umuntu twaganiriye nyine wabonetse arambwira ati rero ahantu nari ndi nange twakundaga kumva radio y'ibi bya Amerika ati rero uramutse uyifashishije bashobora kugufasha gushaka ariko nyine ntabwo abana ariho baba bafite mu biganza byabo ariko aravuga ati batanga amakuru kandi abantu n'abindi barayumva ngo waye nomero zabo bagira icyo bagufasha
yego ubwo nawe utangira kumva ijwi rya Amerika
nanjye ntangira kubyumva
kubera ko abantu batumva ijwi rya Amerika nubwo bwose baje gushakisha abantu babo iyo babonetse ntibamenya yuko babonetse kandi baraje kubashakisha
nari navuze ko nimara kumara kumenya amakuru ya nyine tukavugana nzajya nkunda kuyumva cyane kandi namwe murarushaho kumuha ubusobanuro bwa radiyo nyine imirongo ifatika umuntu yakunda kuyiboneraho
umurongo wa mbere ufatika woroshye umurongo 104 n'ibice bitatu kuri FM rwose uzatwumva neza nta ngorane kandi kiganiro Gasaro Kaburaga kikaba gihita cyane cyane ku cyumweru kuva saa kumi ku isaha yo mu Rwanda rwose uzajya udufata aho ngaho uri iwawe ikirehe muri ako karere ka Kirehe aho abantu bose bari aho ngaho i Mahama baratwumva neza ndahamya yuko nawe uzajya utwumva ngaho rero mbwira urambwira uti nabuze umwana uwo mwana wabuze ninde
Nigena Hiramu
Hiramu se wamubuze uti
Hiramu yari kumwe n'ababyeyi be igihe kiza kugera atandukana nabo nyine kumwe abantu baba bari mu rugendo bari mu Kivunge
batandukaniye he
batandukaniye ikanjanje muri Kongo hafi y'umupaka wa Sudani
ku mubiri nyirasenge aya makuru wayahawe nande wayahawe na nyina wayahawe na se wayahawe nabo bari kumwe aho ngaho hafi ya Sudani wayahawe nande
nayahawe n'ababyeyi be papa we na mama we
bagarutse mu Rwanda
baranahaba igihe kiza kugera bajya gushakira ubuzima mu gihugu cya Zambia nibo baba
hanyuma se uyu Hiramu Nigena ni njye nyirasenge abo babyeyi bakubwira ko batandukane hafi ya Sudani bakubwiye ko byagenze gute batandukanijwe n'iki umwana yaragiye ararurungutana baramubura byagenze gute
umwana yarari bari babanaga nyine mu rugo rwabo na se wabo witwaga Kazungu noneho amufasha akaboko kubera ko mama we yarahetse undi mwana murumuna we biza kuba ngombwa ko nyina na se n'uwo mugabo baburana umwana asigarana na se wabo ariko afashwe ukuboko na se wabo umwana bamaze kumubura nyina atandukanye nabo nyina ahise akomeza nawe aza mu Rwanda bo bagumayo ntabwo byabaye ngombwa ko baza banyura indi nzira batandukanye nyine babona ukuntu abantu baburana nyine bamaze kuburana ubwo igihe cyaje kugera na se nawe ngo babarasaho amasasu na papa we nawe atandukana nabo asigarana n'uwo se wabo Kazungu ariwe umufashe ukuboko nyine baza kujya ngo hantu ku mugezi kunywa amazi ubwo bagiye kunywa amazi Kazungu nawe ngo igihe cyaje kugera wa mwana mubujya kuri uwo mugezi ashobore kuba yaragiye nko gufata nk'akavido ngo anywa amazi wa mwana amufashe ukuboko ya aramurekura nyine kumurekura umwana agapfuka buramuhuze ijya bibaho na hano no mu masoko
yego
amurekuye ukuboko ngo agiye kunywa amazi asubira amazi nyuma amaze kunywa wa mwana aramubura aho yarahagaze iruhande rwe sinigeze niheba numva ko igihe kimwe nshobora kuzamuhora ubwo naje kuburana n'undi muntu wabonetse muri ubwo buryo arahaniwe wabimbwiye w'umuhungu nawe wavuye muri Kongo aba afite umugore arambwira ati njyewe nari narazimiriye muri Kongo nti wacubanga na muri ubwo buryo bw'amatangazo nagiye wenda musura tuwampaye irano mirire naho abaga yarambwira ati njyewe nzihere ariko nigeze akabishyira ibyo atamushobora kumubona ubwo naje kujya ku ijwi ry'umubyeyi ufite umubyeyi i Kigali aho bitaga kuri serisenzi nabo tubaha amakuru baranakamera ubu barayitwara baratubwira bati nyine ntabwo abantu tubafite mu biganza ni ukubafasha gushaka mugategereza nyine ariko mvuga ko nyine nzakomeza urugendo rwo gutanga amakuru nyine no ku yindi miryango nkamwe nyine ibifite mu nshingano
wagize neza kutwitabaza Agasaro Kaburaga n'ikiganiro kijwi ry'Amerika gifasha abantu guhura n'ababo binyuze muri kino kiganiro nshimishwa no gukora nganira namwe kugira ngo ayo mateka y'abanyu tuyashyire hamwe dushobore kumenya uko mwatandukanye nabo aho bari hirya no hino abanyarwanda benshi baratatanye bashobore kwiyumva bimenye hari n'abandi baba bari aho ngaho mu gihugu ariko batazi ko abana babo bari aho ngaho mu Rwanda rero icyo dukora ni ukugira ngo twongere turemere hamwe uwo muryango nyarwanda tubafashe kongera kubonana n'abanyu mwabuze ko twitabaza none ikintu kiza kandi ndashimira cyane ababyeyi bahiramu batacitse intege kandi bakomeje kumva yuko umwana wabo igihe batamushyinguye nta kabuza ashobora kuba akiriho nanjye nibyo nizera none umubereye nyirasenge uramukunda birumvikana imbaraga ushyira mu kumenya amakuru ye n'imbaraga z'urukundo niba sihiramu akumva niyigena yaba ari muri Sudani yaba yarakomeje akagera no mu kindi gihugu hariho hose yaba aherereye niba akumva muri kano kanya amasengesho niki wumva ushaka kumubwira kikuri ku mutima ni wa munota umwe mpa buri muntu wese ujana mu kiganiro kugira ngo yandike ibaruwa y'urukundo ukoresha
yewe ikintu nabwira Hiramu niba ariho akaba yumva rwose namubwira ko umuryango we bwa mbere na mbere ababyeyi be bariho nkamubwira ko afite murumuna witwa Obadiya nawe ahari nkamubwira ko natwe nk'abanyirasenge na ba nyina wabo witwa Baderiana twese turahari kandi turamukunda turamushaka turamwifuza sinzi turamutse tumubonye twakoresha umunsi mukuru utundi ukuntu twawita aramutse ahari akaba yumva rwose yanyura ku ijwi ry'Amerika nawe agatanga amatangazo tukamubona akatubwira ko ahari akatwibwira tukamumisuka tukabonana nawe byaba byiza turamwifuza turamukeneye n'igihugu kiramukeneye aramutse abonetse byaturenga
uwo munsi mukuru mwifuza kuzakoresha igihe niyige na Hiramu azaba agaragaye ngo ufashe kubonera izina muzawugire umunsi wo gushimira Imana ngaho rero muhorane amahoro yayo
amen amen murakoze
agasaro kaburaga ikiganiro agasaro kaburaga ndakira Jamadi Habarurema arashakisha mukuru we wo kwa nyina wabo Teoneste muri Ndahabi Habarurema atuye mu karere ka Rwamagana umurenge wa Kigabiro akagari ka Cyanya umudugudu wa Kabutimba
no gushakisha mukuru wanyu kwa mama wacu twabuze mbere ya genocide yakorewe abatutsi
yitwa nde
yitwa muri Ndahabi Teoneste
yivuga ngo mwamubuze mbere ya genocide yakorewe abatutsi hari mu kuhe kwezi
yari umusirikare wundi kera
yego
we agenda ari mu gisirikare kuva agiye ntabwo yongeye kugaruka
yagiye muri ba basore bashyirwaga mu gisirikare muri za 1993 yagiye mu gisirikare ryari
we yari ari mu gisirikare cy'ingabo zatsinze za Habyarimana zimwe zatsinzwe
yego
yagiye muri ibyo bihe
yari afite ibihe peti
ipeti nagerageje kubaza ntabwo ipeti twabasha kurimenya kuko yari akiri mu urebye yari akiri muto
yari afite nk'imyaka ingahe ugereranije
icyo gihe ubwo ngubu magingo aya afite imyaka 51 ubwo twakuraho twakuraho iyo ngiyo nyine ukumva iyo yari afite
amakuru ufite yaherereye mu kihe kigo yari mu ihe prefetura yari hehe
yari muri za Ruhengeri
kuva muri 1994 kugeza magingo aya nta yandi makuru mwigeze mumenya ya Teoneste muri Ndahabi hari abasirikare mwashoboye kuganira bababwiye ko akiriho hari agakuru ka nyuma mufite kuva mutandukanye muri mbere ya 1994 nake na yahe
amakuru dufite nubwo wenda tutavuga tuti twagendera ariko nta makuru hari ibiwabyigije kuvuga ko ashobora kuba ari muri Congo ndetse yigije no guhamagara umuntu umwe w'ahantu bita Jean Nyanza amubwira noneho ahamagara ari wacu ariko we yahamagaye nawe ntabwo yabashije gusobanukirwa neza niyo nimero yamuhamagaye twongeye kuyishakisha irabura
ahamagara ari muri Congo yari mu yihe Congo yari muri Congo yahoze yitwa Zaire yari muri Congo Brazzaville se yari mu yihe Congo
yari muri Congo yindi nyine yiri RDC ahantu bita
ngo aho hantu ngo hitwa ngo iki ntabwo numvise neza
yahamagaye ari aho bita kuri Kasanga
ubwo ni naho ngaho mu majyaruguru y'intara ya Kivu muri Kivu ya ruguru uzamutse haruguru iyo ngiyo muri za Masisi hanyuma abo bantu yahamagaye nabo nimero ntibayibuka ariko se ni ubuhe butumwa yabahaye yababwira basuhuzaga yashaka kumenya amakuru ya nyina yashaka kumenya amakuru ya se yashaka kumenya amakuru y'abavandimwe be abo yahamagaye Nyanza bababwiye ko yashakaga kubabwira iki
we yahamagaye avuga ngo bamufashe kubona abo mu muryango we batuye muri za Sake mu murenge wa Sake nyine ubu ni muri Kibungo arababwira ngo bamufashe no kubona bazabwira muri famiye bamuha amafoto kugira ngo abarebe noneho bamenyane bahane contact kugira ngo sibura bazongere bahure
hanyuma ibyo ntibyashoboka kubera ko nimero mwayibuze ntimwashobora kumuha amafoto
yego nimero twarayibuze yewe uwahamagaye nimero ye twongeye kuyicishamo yanga gucamo ubwo muri make urumva connection yahise icika gutyo
Jamali hari abantu babaye muri ayo mashyamba ya Congo bahoze ari abasirikare bagiye bataha mu Rwanda bagashyira mu bigo banyuramo bakamaramo amezi babigisha imigendekere y'igihugu ubundi bagasubizwa mu miryango yabo abo ngabo nkawe ukunda kugendagenda mu Rwanda wigeze utekereza nko kureba nko muri abo basirikare bahoze ari abasirikare banyuze za mutobizo ngo babaze uti mbese mwigeze murabukwa Teoneste muri Ndahabi icyo gikorwa wigeze ugitekereza?
Ya nagerageje gukora iyo sondage, ngerageje no kubaza umugani wawe ariko mu byukuri ntabwo bamuzi, nanjye ubwanjye hari aho nagerageje kujya turi nko mu kazi nkareba ariko nkabona ntawe mbona.
Birumvikana yari akiri mutoya, basirikare batoya rimwe na rimwe bakunze babamenya, ariko yandika iyo baruwa hari muhe mwaka kugira ngo turebe aho ageze? Iyo baruwa yanditse muhe mwaka?
Atwandikira nta mwaka yashyizeho mu by'ukuri.
Muri iyo baruwa yabazaga amakuru y'umuryango we, avuga ati mumpe n'amafoto ndebe, bamwe nabwo wari urimo uvuga ati wasankaburarima yarakuze agira ngo arebe uko ungana. Noneho ubu ngubu niba arimo yumva, ariko arimo aribaza ati Habarurema akavuga ati data ni nde, mbwira abavandimwe be bandi ni bande, bambwire kugira ngo yimenye, mbwira uhereye kuri papa wawe na mama wawe n'abandi bavandimwe afite umuryango wawe.
Umuryango wanjye bwite papa ndara mwita mama ni Imana Mustafa, mama akitwa Nyirasango Zainab, akaba mama none hari wavukana na mama wa Tony este. Mama wa Tony ego, mama wa Tony este akaba yitwa Nyirashishi Saverin, papa akitwa Rukeravuga Frederic, akaba afite abavukanyi be b'abakobwa barimo Nyirabagenzi Danfrose, akaba ari uwo Nyirabagenzi Danfrose niwe mukuru, agakurikirwa na Murinda hari Tonest dushakisha, hagakurikiraho Mukamurinda Madeleine, hagakurikiraho Nyirabarinda Marie Odette na Mukashomana Dacian, agabucura wabo akaba ariwe Mukaneza Anonsiata.
Ndahamya yuko Theoneste Murinda Havi niba yumva ikiganiro Agasaro Kaburaga muri kano kanya, azumva ko umuryango we uriho. Ndahamya yuko azagira vuba iyo foto nawe uzayinyoherereza kugira ngo nayishaka nzayimuhe, kugira ngo mwereke bene wabo ko bariho. Ariko hari kuba hashize imyaka 31 hafi 31 mutandukanye, ubungubu hari benshi bamugutumyeho, hari benshi utwaje ubutumwa, utwaje ijambo hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Niba Theoneste Murinda Havi akumva, ari umubyeyi we, ari ba nyirasenge, ari ba se wabo na se na bashiki be, abo bose bagutumye kumubwira iki? Niba kumva bakubwiye ngo umutubwirire ijambo, ni irihe?
Ibyo bantumye bitewe n'igihe gishize, wa mugani bamubuze batamubona, bo bantumye bati niyumve ikiganiro, niyumve ubutumwa, kibura azagerageza uburyo babonana, ariko baramukumbuye kuko imyaka ishize myinshi bamuheruka kimwe umwana, birumvikana bumva bamukumbuye. Ese niba yaragize n'umuryango afite n'umuryango nawe akabasha gukora ibishoboka byose, niwo muryango famiye ikawubona, mbese umuryango ukaba umwe.
Ngaho rero Jamali, nkwifurije amahoro y'Imana.
Namwe ndabashimiye cyane, mukomeze kujya akazi keza.
Tugeze ku nkuru ndende y'ikiganiro Agasaro Kaburaga, uwitwa Grace Kafuruka arashakisha mu nabo witwa Elios Kakashenyi, bamubyiniriraga Kafeza yaburiye muri Uganda ahitwa Mahogora. Mukuru we Kafuruka atuye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kanombe, akagari ka Rubirizi, umudugudu wa Zirakamwa. Yaramaze imyaka 2 ashaka kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga, ategereje kutumuhamagara.
Hello.
Alo, Madamu Grace Kafuruka, waramutse?
Waramutse neza.
Amakuru yanyu?
makuru ni meza. Niwe warai imani shimwe kuba wongeye kumpamagara.
Murakoze cyane.
Imani shimwe kuba numvise isi ryawe. Ihabwe icyubahiro.
Oh, amen.
Waramutse neza se wowe mama.
Waramutse mubyeyi, nari nakwiye ko nzaguhamagara rero. Mu Kinyarwanda baravuga ngo aho imfura zisezeraniye niho zihurira. None rero uri mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Mbwira, ni iki kikuzanye muri kino kiganiro?
Yenzanye muri iki kiganiro rero ngira murumuna wanjye wabuze kera, yabuze kera, ni murumuna wanjye duhurira kuri mama. Ariko nareranywe nawe aka imyaka mikeya. Nandukana nawe aguma kwase, ariko mama we nawe avaya kwase ajya kwa musaza we. Noneho umwana gumaho kiragira ngo yigaga mu wa gatatu primeri.
Yego.
Isa aramukubita aramuboha amuraza ku nkingi amuziritse. Niko amakuru yangezeho ambwira. Noneho mu gitondo ngo aramuzitura, amuzituye nawe aragenda ajya mu nka. Umwana w'umukobwa nawe aguma aho ngaho, nyuma aza gufata isafuriya, ariko ubwo mama ajya kugenda yari amaze gushaka undi mugore. Afata isafuriya abwira barumuna be abo b'uwo mugore wundi ntazi, ati muguma ngiye kuvoma. Agenda ubwo arabura
na n'ubu
na n'uyu munsi. Noneho jyewe nabimenye ngira ngo haciye imyaka nke, kuko ngo yabuze muri 73 jye nabimenye n'umunani. Kandi nanjye nari nkiri umwana. Ariko aho mbereye mukuru ndagerageza iyo ya matangazo nk'aya ntiyari ahari, hariho amaradiyo.
Yego.
Nshishaho ku maradiyo ngira ngo inshuro nk'ebyiri abantu bo mu nka bo mu mashyamba baba bameze nk'inka zabo wa mugani mbivo. Ariko ngumana agahinda, ngumana umubabaro, ngumana kubabara nkibaza yaramwishe yaragiye nk'uko babivuga. Akaba hariho nyirasenge witwaga Roza, umugore w'umugabo Fenefansi, arangi iwabo arambwira ngo umuhigi uri kure ntaramurira imbwa. Ngo jyewe iyo nza kuba icyo gihe nari hafi nk'uko ubu duturanye, ngo ntabwo aba yarabaye atyo. Bose mwumva baravuga ko yabuze. Ubwo nagiyeyo ariko ikinjyanye maze kuba mukuru, na nyina yagiyeyo umwana buzaca amaso kuva ubwo nawumuvuga, nawuvuga ati namubonye aha, nawuvuga inkuru ye.
Kugira ngo abatwumva hano mu kiganiro bashobore gusobanukirwa neza kandi badufashe, aya makuru mumpa nayo umwana w'umukobwa mwitaga Kafeza, niryo zina mwamubyiniraga, ariko amazina ye nyayo nayahe kugira ngo abantu bamwumve bamumenye amazina ye nayahe?
Nyina yakundaga kumwita akazina ka Kafeza.
Yego. Ariko se wiyitwaga
ni natwa abana ariko tumwita. Ariko se yamwitaga ka Kashenyi. Kuko yavukiye ahantu Gashenyi, yitwaga ka Kashenyi Elios.
Ubwo aho ngaho ka Kashenyi ni muri Uganda?
Ni nayo yaburiye.
Ni nayo yaburiye. Noneho gerageza kumwibuka, mwararutanaga gatoya, wamurushaga imyaka 3 gusa, yari afite hafi imyaka 2, wowe ufite 5. Nibyo?
Ntabwo nzi umwaka yavukiyemo. Ariko wabonaga dusa namurutagaho gatoya, twasaga naho tungana inkurikirane, niwe wankurikiraga.
Ariko abura yari afite imyaka 12.
Numvaga ngo yari afite 13 ahubwo, niko se yambwiye.
nuko ko icyo gihe nawe ari muri icyo kigero cyangwa se ufite nka 15
nari mfite nka 15
none Kafeza afashe isafuriya akajya kuvoma hari abandi bamubonye ajya kwiriba cyangwa se bumvise gusa abivuga baturi iyo safuriya aragenda ntibamubona agaruka ntawe umubonye kwiriba aho yaragiye kuvoma
izo nkuru ntazo nigeze menya nizo nazibwirwaga na nyirasenge na se aho muboneye
hanyuma se
nyirasenge woroza
igihe agenda ajya kuvoma ise yari mu rugo cyangwa yari yasohotse yagiye mu nka cyangwa yagiye guhinga yagiye hanze
ngo yari yagiye mu
kugira ngo nanone
yita gusetura
yes kugira ngo nongere mbimbe neza icyatumye ise yamufatira igihano gikomeye akamuraza ku ngoyi tubyite ingoyi kubera ko yari yamuziritse icyo yamuzizaga ni iki
ntabwo nigeze nkimenya ariko uwo mugabo niko yakubitaga nanjye mfite inkovu ye
bwari uburyo bwe bwo guhana
ntabwo nigeze menya icyo yari yakoze
wowe ntabwo yigeze akuraza ku ngoyi ntabwo yigeze aguhambira
ntabwo yigeze abinkorera ariko twigeze gucyura inyana tuzicyura kare adahari aje asanga twakurikiye mama we yari agiye gusoroma ikawa ahera ko atungutse turiruka kwirukansa aranyirukansa n'igihe wari mukuru aranyirukansa andi inyuma nkubita ikinyafu n'iyo nkovu ndacyayifite n'ubu niko yakubitaga
none uyu murumuna wawe mbere yuko ava mu rugo nta nkovu yagiraga nta bumanzi yagiraga ku buryo uwambona yavuga ati uwo numvise bavuga ni wowe cyangwa se nawe yakumva akimenya ati uwo ni jye barimo bavuga bashakishwa ni mukuru wanjye niki
kintu urabona abana nigeze kumva nyina avuga ngo yari afite ikibibi ku maso yewe ntabwo nkizi gusa icyo nibuka yari afite amaso manini kandi yari inzobe ibyo nibuka
yego
nta kindi muziho
nta bandi bene wanyu mwagiraga hafi aho cyangwa se kure ariko ku buryo wavuga uti uriya mwana yagiye kwa nyirasenge se birumvikana hari aho agiye gushakira usanga atarahageze na mpamvu bakubwiye bati iyo tuhaba ntabwo biba byarabaye ariko se nta bandi bene wabo mwagiraga ku buryo ashobora kuba ari bo yahunze asanze
yari afite se wabo nawe yitwaga Karyari ubwoko ntabwo yigeze ajyayo aho kwa nyirasenge uwo nguwo Roza umugore wa Fenekansi Nkwaya ni naho abana bajyaga bakunda kuruhukira bavaga kwa Fenekansi bakaza aho kwa se yitwaga Mukayaga Eliya ariko twebwe twamwitaga Nganga abana bavaga kwa Roza bakaza kwa Nganga bakava kwa Nganga bakajya kwa Roza ni nawe muntu yari azi ariko ntabwo yigeze ajyayo yarabuze gusa
ndimo ndagerageza kumva irengerero rya Kakashenye kugira ngo umwana agenda agiye kuvoma ntagaruke nyirasenge ntabimenye nyina ntabimenye mukuru we ntabimenye ndavuga wowe uwo mwana akagenda ntagaruke kandi aza aho mutuye aza aho bene wabo bari ntabasange ngo abirukire abatakire bamuhoze
sitori mbwira ngo yagiye yavuze yuko ajya gushaka nyina abo yabwiye niko ntazi ibyo nabibwiwe na nyirasenge n'ababyara be ngo we yavuze yuko agiye gushaka nyina kandi nyina yamuherukaga kera bo bari ahantu hantu hitwaga district ya Mahogora. Natwe tuba mu district ya Rakai. Ntabwo twaherukanaga, nta nguru ya nyina yari azi, ntiyamuherukaga. Noneho bampa story yo ngiyo ngiyeyo, bambwira yuko yavuze ngo arajya gushaka nyina. Sinzi ngo yabivuze kera bataramubaha, sinzi ngo yabivuze bamubohoye agenda, ntacyo mbiziho. Ariko story bampaye bambwiye yuko yagiye gushaka nyina. Kwa nyirasenge yari azi najyayo ko isari bumukureyo, nanone akongera akamukorera bya bindi yamukoreye.
Ndimo ndagerageza kumva imyitwarire y'umubyeyi ku mwana. Uragira uti nanjye yigeze kumvudukana ankubita umunyafu kandi inkovu yawo ndacyayifite
cyane.
Urambwira ukuntu yabushye riyoshe akamuraza ku ngoyi, kugeza ubwo Kakashenyi Eliyosi Kakashenyi kugeza ubwo bamukuye kuri iyo ngoyi mu gitondo akagenda, ariko ntiyabonye ubabwira, nta bamubonye ngo batubwire tushobore kumenya icyo yatekerezaga agenda. Ariko iyo myitwarire y'uwo mubyeyi, iyo myitwarire wabonaga ikimutera ari ikiya, hari ikintu yanywaga cyatumaga agira imyitwarire nk'iyo ngiyo idasobanutse?
Ngibayo nanjye nari umwana, ntabwo mbizi, ariko nari ntarabona yanyoye inzoga, nari ntarabibona ibyo byo, ntabwo yanywaga. Ariko afite na mwene wabo wundi witwa ngo ni Buregeya, nabo bampaye story ko amaze kwambuka aje mu Rwanda, ko yafashe umwana we akamujyana kumuvumba, akamuboha agiye kumujugunya mu muvumba, agatunguka nk'umuvumbi. Niko bari bateye rero.
Yego.
Bari bafite ingeso zitazwi, inkubito itari iy'abantu bakubita abantu. Nigeze no gukubita umukobwa w'uwo Roza mushiki we, amukubita nyina Birora. Aravuga ati ntuzongere, amubwira ati Mukayaga ntuzongere kumubita umwana atazabuza amaso nk'uko Kakashenyi yabujije amaso. Ubwo umwana yabaga iwe aherako amwirukana ngo genda isanga nyoko ngo utazabuza amaso. Nuko bakubitaga, sinzi uko bari bameze, kandi yewe nari umwana ntacyo muzi, kandi muri ibyo byose naranamukundaga.
Nubwo bwose yagukubitaga iminyafu waramukundaga?
Naramukundaga cyane. Dore uko natekereje kumwandikira. Naramukundaga cyane, bivuga n'iyo ntaza kwandika urwo rwandiko ntituba twarabimenye iki ibyo byabayeho. Ahubwo urwo rwandiko rugezeyo ntiyasubiza urundi ruvuga ngo ntibamuhambye, ntibaziyo yagiye amaze imyaka itatu abuze. Nuko nabyumvise kandi kujyayo sinabishoboye, ngo nibura njyeyo mbaze neza uko byagenze. Naje kujyayo nyuma cyane ndi mukuru.
Iyo baruwa ayikwandikira ukayisoma, wowe uyibonagamo agahinda ku mubyeyi wabuze umwana, cyangwa se wayibonagamo umuntu uguha amakuru kubera ko yamusabye akakubwira ati nanjye ntacyo mbiziho byarabaye? Ariko se uyisomye wayibonyemo ayo marangamutima y'umubyeyi ubabajwe no kutabona umwana we?
Mu mvugo ye wumvaga afite agahinda. Nibyo yaravuze, natwe ntitwamuhambye amaze imyaka itatu, wumvaga ari agahinda. Na nyuma yaho yaje kuza aha iwacu, azana na murumuna we witwa Karya Rwoko. Ariko abana b'icyo gihe ntabwo basobanukirwaga. Sinamucondoje ngo menye neza nsobanukirwe nk'uko ukuntu tuvugana. Naramubajije yabuze ati nta bindi nari nshoboye gukora.
yego
aho menye yubwenge sobanukiwe neza nawe aba yarapfuye abana akiriho
reka twizere ko Kafeza ndio zina mwamuhimbaga ariko amazina ye ni Eliose Kakashenyi akiriho niba akumva muri kano kanya hashize imyaka myinshi irenga mirongo itanu ariko urakizera yuko ushobora kumubona niba akumva muri kano kanya ashobora kubona aho ngaho mu Rwanda utazi aho atuye ni mukuru ashobora kuba ari n'ahandi muri Uganda cyangwa se muri Tanzania niba kumva muri kano kanya niki ushaka kumubwira utambwiye
ikintu ushaka kumubwira rero niba ariho ari muzima ahumeka namubwira nawe ko atabaye umwana mwiza kumura akabuza amaso akihamba nk'imbwa y'ishongore nibura ntagisubira inyuma ngo arebe aho hantu yavuye abiyerekeka akiriho wasubireyo namubwira ngo niba uriho unyumva ndagusabye ndakwinginze niba ukiriho mbabarira nibura umvugisha umbwire kureka byonyine byaba bimpagije ambwiye ngo ariho nkumvise ijwi rye nkumva avuga nkumva ko ari we mana yanjye sinzi niba nahaguruka nkaburira mu ijuru sinzi ukuntu byangendekera niba ariho mana yanjye azambabarira mvugisha mfite umubabaro mwinshi we mfite agahinda kanini mfite umubabaro mubonye niyo namwumva gusa yaba bimpagije
grace kafuruka komeza usenge komeza wizere wakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro Kaburagayi niyo nkuru ndende y'ikiganiro kugira ngo tugerageze kwibukiranya twubake inkuru ya murumuna wawe Eliose Kakashenyi babyiniraga Kafeza niba atwumva ndahamya yuko hari n'abandi bazaduha amakuru ye tuzayamenya abumva ijwi rya Amerika muri kano kanya mutabare mushyire hamwe mudufashe kugira ngo dufashe grace kafuruka kubona amakuru ya murumuna we ngaho rero ndagushimiye kwa waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga wari umaze imyaka myinshi utegereje kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga none turaganiriye Imana ikumpe umugisha
bana igihe cyari kitaragira ngo tuvugane na ntushobora guturuka ku munsi utaragira gusa ariko mfite icyizere kivuga ngo ubwo nakubonye maze imyaka ibiri irenga nawe nzamubona kandi numvise umugore witwa ngo ni Mutsobekazi na mukuru we ngo ni Mukandekezi numva umuzungukazi waturutse mu Bufaransa ababa basanzwe muri Tanzania abo se boko babonetse
barabonetse
kandi ari wumva ubavumburayo
Imana ibimukazi ngaho rero komeza uyizirikane komeza ugire ukwizera kandi ndagushimira nanone kuba uri mu bantu bakunda ijwi rya Amerika ngaho ugira amahoro y'Imana
urakoze cyane Imana iguha umugisha ibyawe byose bivamo umugisha nawe ushaka ngo abure nzi neza mfite icyizere kazaboneka Imana iguha umugisha
urakoze cyane
urakoze cyane
ikiganiro cy'uyu munsi hano kirangiriye mbashimiye kuba mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha muhereza ubutumwa bwanditse gutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake k'umuntu mushakisha ni 001 2 0 2 7 3 4 6 nongera gisubiremo 001 2 0 7 3 4 6 naho ubutaha mwarakumwe na Veni Ernest Nshimiyimana.